tamanyi nze ndikempewo ngenda kuloga nze abange ngenda kaloga cheka tamanyi nze ndikempewo sirina kyenina ebyange byonna wabinzijako obwongo sirina era gwe wabutulamu nange banzala njagalonda ge wakyama olyoko nfuulo wekyama Zendike mpeo Toyongera kunumia Kirizo mulunji kuwembaga Omponye bambega Abakalo kuntuga Hani kwe mutufu Nangese mutufu Balibo nababofu Ateba chafu Nenda kuloga Siza baby kukwenenya Abange nenda kaloga Chota manyi zendike mpeo